ውጥነን ሰራ መሰንሶት ማን ማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሻንታሚ ጃሃ ደገራኒ ራቶ ጀቻ ቱራኒ አርዳ ኮሬ ማና ማሪ አሜሪካቲ አጃላት ዲያቴቲኒ ሙርቲ ኢታን ቱፍ ደባርሰን ውጥነን ቱነኒ ሙርሚ ቶኩማለ መሰንሶት ጩፍቲ ራቶ ወሪጋላ ነክገባ ሰርገነት ገረሰን ዴቪስ
ውጥነን ሰራ ድማ ኢትዮጵያ ራት የፈቴ ፊ መሰንሶኒ ማራ ማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ራቶ ጀቻ ቱራንኩን መተዱሬሳ ከበጀምር ገዋን ለለነማቲ ከነማን ደገሩፊ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺንስ ሁንዳማቴ አከጅራቱ ጀጀበይሱ ጀደ ማነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲ ዱራታአ ኮሬድ ኢማፈያቲፊ ምርገዋን ለለነማ ሰደርካ አዱኛ አከሱመስ ዳቦ ተሰደርካ አዱኛ አንታን በከቡአን ጎድነ ኒው ጀርሲ ክሪስ ስሚዝ ጂያጉራን ለላ ደርቤኬሰ ውጥኔከና ኢፈጎድኒ ጋዘጤስቶታፍ ኢብሳይሮኪነንትስ ካታን ቀቢንሰ ምርገነማ ኢትዮጵያ ከሰት ያችሳ ተውደፊ አንፉርማ ተበርባዱ ተኡ ዱበተኒ ቱረን ሐራስ ኮሬድ ኢሞታ ቢዮታ አላ ፉንዱረት ጀቹዳ ክሪስ ስሚዝ ኢትዮጵያን ቢየ ሐሪሮ ጋሪ ወጅን ቀብኑታቱሌ ጢታ ምርገነማ ሞቱማን ቢየቲ ዴምስሳጅሩ ፉዳተማን ቀቡሚቲ ጀቹዳን ጭምሰኒ ዱበተን
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Arbitrary arrests, killings, and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression.
Ethiopia ni United States walin wan heddu hojjachun si bekama. Tatulle adomirginama dibamu adonami ser male hidamu adonami ijjefamu kunin tahun dandet kanafu wanti guddani tanetolchufi serikukunin qajelu male. Nami tokko yaad party sawan qabuf yokana mo party murmitu jedanetin hidamu male.
Halu makanan koreesun imma erga daggeeffate booda mormii tokko malee dhimmichi akka mana maree United States funduratti dhihaatuuf murtaa'eera.
On the items considered on block, all those in favor say aye. All those opposed, no. In the opinion of the chair, the ayes have it, and the measures considered on block are agreed to.
Gama hawaasa Oromoo biyya alaa jiraaturraa namoota bakka bu'oota ummataa godinoota isaanii keessa jiran wajjin hojjechaa turan keessaa takkaan taatee fi durateechuu dhaabbata Oromoo Advocacy Alliance garee mirga Oromoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Seena Jimjimoo walumaa gala adeemsi wixinee kanaatii fi haalli har'a ture maaliin jedhu irratti dubbiseen ture.
Hadda koreen dhimmoota biyya alaa kun irratti foot godhanii dabarsanii kana booda kanaaf carraa tokko qofa mana guutuuf dhiyaate jechuudha. Warra yeroo bireekii boqonnaa irraa deebi'an mana guutuuf dhiyaate dhimmi kun akka dabruu ta'uuf deema. Sana jechuun tarkaanfii dhumaati jechuudha.
Tole egaa bakka bu'aan uummataa Niw Jersii irraa bakka bu'aan uummataa Kiris Smiit dhimma kana adda dureedhaan irratti hojjechaa ture isaa kan biraa har'a achitti namni bakka bu'oota uummataa kana keessaa. Namni dubbate maalfaa jedhame narraa kanarratti?
Sagalee kennamee jiru namoonni adda addaa nama hanga sadii dubbatanii jiru. Nama hanga sadii koongirasii bara filatamtoota biyya kanaa dubbatanii jiru. Akkasumas Edroyis du'aa bu'aa dhimma biyya alaa kanarratti haasa'ee dubbatee gochaa Itoophiyaa. Akkasumas wannuma achirra leenjirri dabreetiin akka mootummaan Itoophiyaa uummata oppozishan paarii ka Oromoo kan sabootan biraatiin akka haasa'u akka dhiibbaa mirga namaarraa hanqisuu deebi'ee karaa sirriitti akka deebi'u gaafatanii dubbatanii jiran mormiin laatan jirre namni martuu akka walii galee sanis dubbatanii jiru hanga nam sadii dubbatee jira.
Kanaafuu wanni itti aanu manni maree kun boqonnaa bahee boqonnaadha yeroo deebi'etti manaaf dhihaata jechuudha.
Wanni boqonnaa jennaa deebi'anii tartiiba isaa eeggatee manaaf dhiyaata jechuudha. Amma kan qofatu hafe suni isteejii dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa akkuma beektu laabii ofii qabaa, imbaasii ofii qabaa warroota dalaguu dhimma kanarratti tattaafatee waa hedduu godhutu jira. Nutis akkasuma tattaaffii keenya itti fufnee jirra. Duraan dursee kan ifa godhuu barbaadu. Rezoluushiin kun jijjiiramee jira. Edetti ta'ee ammendi ta'ee jira. Nusni hin dhiibnaa, warri hin dhiibaa, warri mootummaa Itoophiyaas dalaguun ni jira. Warroonni mirga namaa dhugumaa qulqulluu saboota miidhamees dalaguun jira. So dhiibbaa fi kunniin ni deema. So rezoluushiin kun wanti guddaa inni dabarsu tokkoffaa mootummaan Ameerikaa kan dhimma biyya alaa ilaalu kuni gochaa Itoophiyaan godhaa jirtu. Hammamiyyuu hoofirallee taane hammamiyyuu yoo gargaarre gatii fi mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa fi teetiin waraana ofii biyya Sudaanii biyya Somaaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti mootummaa Ameerikaatiif kennite firummaa keenya ni beekna firummaa keenya otoo beennu gochi kan keenya mirga daraarratti wanti godhaa jirtu fudhatama hin qabu karaa kanarratti yoo itti fufaa jiraatte akka firummaan keenya illee rakkoo irratti deemu iji keenya sirra jirti kan biraa ammoo warra international UN ka hojii mirga namaa ilaalu kanneen akka hayyamtii Itoophiyaan hatattamaa agarsiisee rakkoon kun furmaata argatu gaafate jedha resolutioni kun yennaa darbee jedhu isteejii dhumaarratti deemaa jira jechuudha. Kana booda haawusiitiin dhufa yookiin immoo akka dabru abjii guddaa qabna namoota hedduu wajjin warroonni maqaa isaaniirra kaa'in kan qarqaanas hedduutu jira. Hawaasa Oromoo qofaa miti kan kana dalagaa jiru warroonni Ameerikaa yuunivarsiitii Kolbeetii warroonni Chaarchii warroonni namoonni dhuunfaa keessa jiru hedduu akka resolutioni kun dabree mootummaan Itoophiyaa seeraaf dhiyaatu kan barbaada namoota hedduutu jira Oromoo qofa Oromoonis hedduutu jira.
Kanumaa wal qabate kuni mana maree Yuunaayitid Isteetsi seeneetinis irratti kan hojjechaa jiru jira. Seeneetii sun maalirra gaheera?
Seneetiinis akkuma beektu akkuma ati jettee wixinee irratti dalagaa jiru sunis akka malee deemee jira. Kan seneetii torbee kan akka tasaatii eenyurraa gabaabbatee torbee kana footi dhufuu dhabuu dadhabee garuu yeroo pireesiirra as deebine akkaataa seneetota keenya wajjin dubbannee warroota jala wajjin dalagu dubbannee jennee akkaataa deebinuuti akka jalqabumarratti akka dhufeetiin voot ta'u sanitti quba qabna.
Tole seenaa jimjimoo godina Chicaagoo irraa ibsa kana nuu kennu keetiif galatoomi.
Ah, galatoomi.